Kupata we mdoli kwa ajili yangu Mungu amekushusha kitungue ndo ratha ya mtoli ama nyama nyama kwenye sambusa kichugu ni mzigo na toroli hadi nguo inataka pasunga msupu mwenye macho ya goroli rangi kama unaoga mafuta oh my oh my I don't lie God, you know you change my life in your Nora dunia baya Sikia my dear Usije nikimbia tulia Mile niwe na wewe
Sisemi
Nabaki na kuna kuna
Mama sisemi
Nabaki na jimungunya
Sisemi
Nabaki na kuna kuna
Mama sihemi
Nabaki na jimunya
Allow me touch you baby oh Allow me kiss you sherry oh Allow me touch you baby oh Allow me kiss you yeah Mtoto jojo umeumoka umbika Shavu jojo, mwenzako na malizika hey. Hauna nyodo, kwa kwangu ndo malaika hey. Usilete zogo, mwenzako watanizika oh, oh. Baby naona, wewe ndiye hawa Na mimi Adamu, upeleke kila kona Nairobi sawa, Dar es Salaam
Oh my,
I don't lie Girl, you know you changed my life In your eyes, I don't lie Girl, you know you changed my life Oh my, I don't lie Girl, you know you changed my life In your eyes, I don't lie Girl, you know you changed my life
Sisemi
Nabaki na kuna kuna
Mama sihemi
Nabaki na jimunya
Sisemi
Nabaki na kuna kuna
Mama sihemi